This is the African music mix on the Voice of America.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix.
What does Africa sound like? Find that on the African Music Mix on The Voice of America.
Looking for tunes? You've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Thank you. on the African Music Mix.
Kunata nata wa unanata kisa mkasa mimi medata kwako nimezimika chaguoni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vitu vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chatu najiona wa bei ya ghali mimi from ilala tmk kinaungangali kamshazali kukupa kibuki sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil majiogo kwa families the guys wangu Chizi mme mcheki shemeji yenu anaveni letea mapozi Umbe mwona mapepe dozen Design ya lozi unachenguka na mabitozi Izo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi Au nakoma na matanuzi Eti soda na lewa chips nusu wa amalizi Nikupende vipi, nikufulie nguo Nibaki unione chizi
Nikupende, nikupende, nikupende vipi Mona Lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipofiti Basi nyeleze ukweli mpenzi kama unitaki Nijue moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote huaminiki Mona Lisa unanata Kwa kukwamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukivinga sana takwacha Na wana kuchi na mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Siyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Unakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kukua mimi kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na una kuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na una kuchi na mimi umechoka Nielewe, 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 nielewe
Mona Lisa
Nielewe, 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 nielewe
Mona Lisa, wanitisa
Yo, mwenzenu nakerekwa Huyu kidosho, sijui wapi ndamweka Nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka Tena kicheko chake ni kile cha makengeza Wewe duli vipi, utatakaje mapenzi Kwa shauri kama mimi Wakati huna pesa nyingi Za kutanua, gari wala nyumba Utaniweka wapi, mimi mwona bomba Simaniona, ninavoteza kila kona Mtoto nimenona, usindi fuate fuate tena koma Wenzako wanakuja kujigonga na ma-VX Sina shida, na senti zako the chips Misi hongu shilling, tena na Ongwa madola, kwanza na kushenga Utawezaje kupenda kwa asie Kupenda please kwenda, ndosi babaiki Hata huje na nini sisi hiki Tena kwako, tito penda
Mona Lisa unanata Kwa kukua mimi kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kukua mimi kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka
African Music Mix, where genius meets rhythm, on the Voice of America.
Dédicace au président Gracia, Taxi Gracia, Dojo Gracia, avec le grand maître Chong Chang, Bunga le médecin, à Castor. Établissement mini photo service, avec le PDG d'Emmanuel Balekouzou, mon grand frère. Giga Service, établissement groupe Rembrenda, décidé là chez Roberto Carlos, Wangolo, Motu Begarmo, Papa Narmonda, Papa Nagarmondina.
Albert Boris Mbagal et Monsieur le Maire, Makanda Charles, Issa Grégoire, Anjalandi Roger, Azumagi, Changement Landizaka.
Bising on anda pelele na 6h du matin, téléphone n'a qui tout Papa Michel a tenu Nambi, tu m'as déçu ta zone, ton contrat est fini. Abus de confiance, détournement, trahison, via secret ilou. Asala Simbi, un patron égal ennemi. Trahison, t'y a secret, il envoie. A ça la simbi, n'a pas ton égal ennemi. Aïe, mes deux bongo, Ezibodion, mes grands frères de confiance. Ah, mon ami d'enfance, Adonai Robin. Je suis responsable de mes actes et je ne peux que supporter de les vivre. Mon cadet Dimbele Clayton, Elvi de Rebalou, la chance ne sourit pas mille fois dans la vie. Bising, on en a appelé Léna, 6h du matin, téléphone de Raki Totongo. Patron Michel a tenu Nambi, tu m'as déçu ta zone. Patron égal ennemi, ni regretté à oh. Ah, Dacho, Botel et Maman Bernadette, le Saraya Banda Solo Zakub, Majida Minga, Pascal, Oignon, Alaya, Batiga.
Que d'avoir de bonnes richesses. Et la valeur des noms n'est ni dans le nœud de sa cravate, ni dans ses broderies. Girimeni molenga unda na babatu la tene ni ti sara foi et ni ayo. Babatu la muna lo lia tene melenga ti mumogu. Lo kwengu se na pekoni, lo kawayere. Lo kiriti bugereti babatu le spa et la main de fer. Babatu la yamalu na gurube, mais ake gai tatu le tikoli sur tout Tarzan. La danse se na longangu mingi. Mais à tout y a de tin joli bête, on a Giovanni, là au portail, il tenait, il t'a mon gars, il s'arrête quoi. Ah, rien beauté, hein. Natacha de Mbouyassa, Gambetti Edith de la Toulouse, Placide de la Cohen de la Poissy, Singa Sekombele, Gaïsona Edouard, Ekeku Moyaya, Kodobi Gabin Florent, la Toulouse, le grand Satan, Kayongo,
serait-il une inexcusable au coup du fil du patron? Une grâce en parlait de moi, l'orgueil qui me faisait égal au patron. Serais-je tout inexcusable, au coup du fil du patron. Une grâce en parlait de moi, l'orgueil qui me faisait égal au patron.
Tout le monde a des problèmes, comme l'a dit tonton Fionzouna, vivant seul en moyen.
Travel from Cape Town to Cairo, the car to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Thank you.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Yes, this is Makadem. What kind of Gabriel Mondi, engineer Mangola, and your do I have been going to get Chikuitu. I've been living in Ojua. Just like Isaiah, I jungle my life in a Lego. Now I hear over big town. If I get to Kisumu, I get a bus to Nairobi. I said bye to life with Ongete. Went to the city to find a job from Odero. Can I not jump on Kisumu? When I reach Kisumu, Kakamega Basotera, Maricho Basotera, Nakuru Basotera, Naivasa Basotera, Eldoret Basotera, Odero Kanenena, Odero Sorafu. Rafuko don't get all a big town like Nairobi. In a Kisumu bound to pass, Kisumu bound to pass, na Kisumu bound to pass, Kisumu bound to pass, na Kisumu bound to pass, Kisumu bound to pass, na Kisumu bound to pass, Kisumu bound to pass, na Kisumu bound to pass, Kisumu bound to pass. Stop! I was living land in my way, drinking karyobangi, tumobagi mpaka che. My name
name is Makadem, and I'm here to come. I am a dog, keep me missing the corner, corner. I saw many Joro Chere, driving Yamburuku, as a cobbler, do Codiero. Watch on you, walk on, come on, yele, Dafuoge. Watch on you, walk on, come on, yele, I do get. What all my ye, what all yele, the word I leg up. I said, Bedo Catagra Taga, Akia Catosuayo, Jeje Poto Suayo Tago. Can I not you on Agi, when on Agi go to pay? System, okay, TFS, Dan Boy now, my law. Sofa set, okay, TFS, TV set, okay, TFS, Kabat Bay, okay, TFS, Dan Boy now, my law. Inaki sumo bound to pass, Kisumo bound to pass, Naki sumo bound to pass, Kisumo bound to pass, Naki sumo bound to pass, Kisumo bound to pass, Naki sumo bound to pass, Kisumo bound to pass, Naki sumo bound to pass, Kisumo bound to pass, it up. Kumi bed ya mama wololo kumi bed ya kumi dak ya mama yelele kumi dak ya mama yelele kumi dak ya kumi ponde ya wa wodo nagi kumi bed ya kumi ponde ya wa wodo nagi kumi bed ya kumi bed ya mama wololo kumi bed ya kumi dak ya mama yelele kumi bed ya kumi ponde wa wodo nagi kumi bed ya. Dongi neno dala, dongi neno pacho ineno turu. Dongi neno dala, dongi neno pacho ineno turu. Sit up, wololo maiye, wololo yelele woda lego. Inaki sumo bound to pass, kisumo bound to pass, naki sumo bound to pass, kisumo bound to pass, naki sumo bound to pass, kisumo bound to pass, naki sumo bound to pass, kisumo bound to pass, inaki sumo bound to pass, kisumo bound to pass, naki sumo bound to pass.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
حبيبه بين ايديا واحلم بإهتالي خلاص دنيا ضحكت لي وصدقت لما وعدتني بأجمل حب وهديتني خلاص يا جرح انساني تعالى للهوى
حبيبي
تعالى ندوب سوا
حبيبي
تعالى نعشنا
we'll be right back.
coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
selling.
Dubai to Catapina by.
She's selling, selling.
Dubai to Catapina by.
What's she selling?
Dubai to Catapina by.
She's selling, selling.
Dubai to Catapina by.
She's selling, selling.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Toujours et toujours, Jackie Reagan, François Blanc, la reconnaissance et la sympathie de Jimaco.
On m'avait dit que yo, ma petite nanae, avait levé des moubas pour bénéficier. On m'avait dit que ma petite nanae. Avec le bébé, mon bébé. On m'avait dit que yo, ma petite nana, avec le bébé, mon bébé à Marie-Jo. On m'avait dit que ma petite bébé, avec le bébé, mon bébé. Mais moi, je suis dérangé, mais moi, je suis embêté. La bébé de mon bongo. Mais moi je suis dérangé, oh, mais moi je suis embêté. Yo la bébé de mon bongo.
Ebi di fe kondra o de wa be.